zito ino piso tinga nange sagara kweswaza ogenda no loza nimba nukambuwala nubange numba mwenkukambe vyo kuwembeja nange no damu kundisa amazima mulize gamanyi aba kutamya lafu balimba vo bagambe mbavu mye balinge nkobe pave wosi basanga vo tunyanga oru mya balala tukoranga wende babalala tunyanga oru mya balala tolumya baby tolumya tunyanga oru mya balala tukoranga wende babalala tunyanga oru mya balala tolumya baby tolumya yagalon subize tibyega byo yakubikiriza nange nyagala kusubize nti byenkugamba nja kutukiriza ebiba biyise mu nnenya ziwali ensobi nneemenya omwengo okukendeezaako saagala kunyiza ebiba biyise mu nnenya ziwali ensobi nneemenya enkwakyo kikendeezaako saagala kunyiza